Bali abazaire okusingira ala abali kuwangalira wale mu district y'Abogweri babaidukiza obuvunaanyizibwa babateekeirwa okola ku baana baibwe abali kujja ku masomero era ate n'omulango ogundi bagokubira abavuzi ba boda boda abali kutikanga abaana mukaaga batandika okubabisa ku nguudo butini okusinziira kwakola ku nsonga ed'abaana n'ebyamaka wale mu district y'Abogweri ku CPS omukulu amanyibwa kunga Kagoda Richard asabye abazaire nti omuze guno gukome kubanga gulikuleeta ng'obubembe kyokanga n'abaana be batiise bonna tibeesobola singa wabaawo ekiba kigwirewo Richard
tulekezaawo abantu okusitula abaana omusanvu ate baabawuunya mu nkyo tuli ku main road eno highway n'ekindi tuline cases eziba reported nti abazaire babiri omulala atwala omwana ku isomero yamutwalanga muboda oluvanyuma omuzaire owundi olwoba tibagemagana bulungi yaja yakola lukuzukuzi atwalayo omwana andi kubereza abasomesa bona bona nti wemba mufunye kese efaanu tineeyo kyetaagisa okuinvolvinga polisi